TeamSafi.com.
Mungu, nishachoka kila siku kumizwa moyo wangu tatizo lako. Una force nikupende, yani mwembamba una force kuwa bonge unajipya. Kwangu mimi ushakuisha, kichefchef nikikuona natapika unatisha. Kama kinyagwa umzuka, unataka benzi barami uwezo wangu waguta. Mwanzo tulipendana, kila mtu alijua kweli jamani mapenzi kama maua shanyauka. Kama ya tochanua, mi mwanaume tayari nishamua. Kanishtaki popote pale unapokwenda, nikiitwa nitasema mi nilikupenda. Hivi ni ya kimatendo ulontenda, vitandani kwangu mchumba ukaliwa denda. Haijatosha ukampa na rangu tunda. Anenda nisha sema, wenenda anenda, asiku taki tena. Acha baria, abala MC shina sita kipanye. Anikiwa vinanda classic, yeah. Anikiwa na producer Fazili Chunchu Chungchang. We Shaloni Chungchang. Atibu yeye shina sita kipanye. Awaze wake yefu squadi. We kifundo laki.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.